waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Cilmi baaris cusub ayaa walaaca ku abuurtay khubarada caafimaadka kadib markii ay daaha ka qaaday dhibaatada kelinimada ee ka jirta waddanka Australia. Warbixintan oo ay noo soo qortay Angelica Waito SBS ka tirsan ayaanu ku eegaynaa. Dadka da'yarta ah waxaa badanaaba loo maleeyaa inay yihiin kuwo dadka kale xidhiidh la leh, gaar ahaan marka ay timaado xagga isticmaalida wargaarsiinta casriga ah ee digitalka. Laakiin cilmi baaristan la sameeyey ayaa lagu ogaaday in ay dad da'yari ay marar badan ama si joogto ahba u dareemaan cidla ama kelinimo. Dr. Michelle Lim oo ah Associate Professor waa madaxa hay'adda la yiraahdo Ending Loneliness Together oo ah hay'adda soo saartay warbixintan. Waxa ay sheegtay in cilmi baaristu ay iftiimisay xaalad degdeg ah oo ku saabsan kelinimada dhallinyarada, iyadoo oo mid ka mid ah 7 dhallinyaro ahba oo reer Australian ahi uu la kulmo kelinimo joogto ah. Guud ahaan 43% ka mid ah dadka da'doodu u dhaxayso 15 ilaa 25 sano ayay ku dhacday kelinimadu. Waxa aanay u sheegtay SBS qaybteeda luqadda Kurdishka in kasto oo kelinimadu ay tahay dareen dabiici ah oo ka mid ah rabitaankeena asaasiga ah ee xiriirka bulshada, ay laakiin kelinimadan daran ee joogtada ahi tahay mid walaaceeda leh.
What worries me, though, is the 1 in 7 who experience more persistent loneliness. And when I say persistent, I mean...
Waxa aan ka welwelaa waa in 7 dhalinyaro ahba midkood ay ku dhacdo dareenka kelinimo joogta ah. Waxa aan weydiinay heerka dareenkooda cilada ama kelinimada ee 1 sano, kadibna sanadka ku xiga ayaanu ku soo laabanay oo weydiinay haddana su'aashii, waxaanuna ogaanay inay dareemaan kelinimo ay weliba ku sii waaraan, ayay tiri. Warbixintan oo loo bixiyey A Call for Connection ayaa ku soo beegantay 7 wacyigelinta kelinimada Australia ee loo yaqaano Loneliness Awareness Week, kaas oo sanadkan ku beegnaa 4-10 August. Warbixintan oo ka dabqaadanaysa xog ururin ay sameeyeen hay'ad la yiraahdo Household Income and Labour Dynamics in Australia, loona soo gaabiyo Hilda, iyo weliba wareysiyo laga qaaday dad dhalinyaro ah, ayaa muujisay in da'yarta sheegtay in ay dareemaan kelinimo joogto ahi ay kuwa kale iyagu aan dareemin kelinimada 7 jeer uga fursad sarreeyaan in ay la kulmaan xanuuno nafsiyan ah. Miss Lim ayaa sheegtay in xaalado bulsho iyo kuwa deegaanba ay saameeyaan dareenka kelinimada.
When we looked at who was experiencing and staying lonely, we found that certain things made things worse.
Waxaanu eegnay cidda la kulanta kelinimo aan dhammaanin, waxaanu ogaanay in ay waxyaalaha qaarkood ku sii xumeeyaan kelinimada, sida haddii durba caafimaadka jirka iyo maskaxdoodu uu liitay, in uu qofku shaqeeyo iyo in kale, iyo in ay qabeen culays dhaqaale. Waxyaalahaas oo dhammi kelinimada ayay dadka ku waariyaan, ayay tiri. Kathy Castleman, iyaduna waa madaxa hay'ad la yiraahdo Blue Knot Foundation, waana hay'ad caawisa dadka caruurnimadoodii la soo kulmay dhibaatooyin adag. Waxa ay tiri, waa muhiim in la garowsado in dadka qaarkood si gaar ah ugu nugul yihiin dareemida kelinimada aan dhammaanin, sida dadka ay hore ugu soo dhaceen dhibaatooyin culus oo la xiriiri kara dagaal, dayac iyo darxumayn. Waxayna intaa ku dartay in dareenada noocaas ahi sii xoojin karaan in uu qofku dareemo qoqob bulshada ka fogeeya.
I think what happens when loneliness is profound is that, you know, can obviously really impact our mental health.
Waxaanu u malaynaynaa marka dareenka kelinimadu xoogsado in ay saameyn ku yeelato caafimaadka maskaxda. Waxaa markaa iska cad in marka ka fikirka dhibaatadu inagu sii fogaado oo sii soo noqnoqdo ay noqon karto caafimaad darro weyn. Marka aad ku sii fogaato kelinimadana, helitaanka talo ama fikirkaaga ka duwani wuu kugu sii yaraadaa. Dabcan caafimaadka maskaxduna waxa uu saameyn karaa caafimaadka jirka, ayay tiri. halqabsiga toddobaadka wacyigelinta kelinimada ee sanadkani waa Moments Matter, waxayna soo jeedinaysaa muhiimadda ay leedahay in xiriir lala yeesho dadka guriga kula jooga, dadka kula shaqeeya, aad iskuulka wada dhigataan, iyo kuwa aad la kula kulanto internetka iyo bulshada dhexdeedaba. Lim waxay intaa ku dartay in halqabsiga sanadkan sii xoojinayo baaq ay soo saareen hay'adda la yiraahdo Ending Loneliness Together oo ahaa in bulshada laga dhex sameeyo meelo la isku arko iyo fursado kale oo raqiis ah ama bilaash ah oo ay da'irtu uga faa'iideysato sidii ay xiriir u samaysan lahaayeen.
We're living in an environment that's actually keeping us lonely. So what we really need to do is not just always put the onus on.
Waxaynu ku noolahay xaalad inagu sii haynaysa dareen kelinnimo. Waxaynu markaa u baahanahay in aynaan sii culaysanin qofka kelinnimada dareemaya ee aynu wax ka qabanno waxyaalaha kale ee saameeya sida bulshada, dhaqaalaha iyo cadaadisyada kale ee kaga imanaya nolosha. Waxa aynu doonaynaa waa isbeddel nidaam si aynu ugu noolaano xaalad aynu ku samayn karno xiriir caafimaad leh, ayay tiri. Warbixin ku saabsan kelinnimada oo toddobaadkan la hor dhigay baarlamaanka New South Wales ayaa iyaduna ku saabsan in la maalgeliyo meelo iyo xaalado dhiirigelinaya xiriir iyo dareen ka mid ahaansho. Warbixintan oo ay guddi baarlamaan ka soo shaqaynayeen muddo sannad ah ayaa lagu soo dirsay waxyaabaha reer New South Wales ku sababa dareenka kelinnimada, taas oo lagu soo qoray 20 soo jeedinood. Lauren Stracey oo ah madaxa Youth Action New South Wales ayaa sheegtay in soo joodinta warbixintan ku jirta ee ku saabsan in la sameeyo meelo u gaar ah dhalintu ay tahay mid biyo kama dhibcaan ah.
What we're hearing from young people is that they actually need to have their own safe spaces to be able to feel like they're connected and belonging in our
Dadka yaryar waxaanu ka maqlaynaa in ay u baahan yihiin meelo iyaga u gaar ah oo ammaan ah si ay bulshada uga dhex dareemaan ka mid ahaansho. Talooyinka la soo jeediyeyna waxaa ka mid ah in la maalgeliyo goobo dhallinyaro. Waxay noqon karaan meelo iska caadiya, waxay kale oo noqon karaan goobo hore uga jiray deegaanka sida goob bulsho oo aan muddo la isticmaalin ama xataa qol. Muhiimaddu waxa weeye uun samaynta meel dhallintu waqtigooda kula qaataan da'yarta kale, ayay tiri. Waxayna intaa ku sii dartay in maalgelinta meelo ammaan ah oo loo sameeyo dhallinta laga talageliyo dhallinta qudhooda waana mid xilligan si gaar ah muhiim u sii ah, waayabay tiri. Bisha Diisembar ee sanadkan, dhallinta 16 jirka ah ama ka yar ayaa laga mamnuuci doonaa baraha bulshada.
The idea of having youth hubs and youth spaces, it's really about making sure that if we're taking away a way of being connected.
Fikirka ah in dhallinta loo sameeyo meelo cusub waa uun wixii hore ee laga qaaday oo ahaa baraha bulshada ha loogu beddelo wax kale. Kama qaadi karno habkii baraha bulshada innaga oo aan ugu beddelin wax kale oo la taaban karo. Waxyaalaha aynu arkayno waxaa ka mid ah in meelo cusub oo la dhisaa ay noqonayso buundada ay kaga gudbaan kelinnimada oo ay ku gaaraan dareen ka mid ahaansho, ayay tiri. Si haddaba loogu babac dhigo dhibaatooyinka dhallintu kala kulmaan kelinnimada, waa in la dhisaa, bay tiri, fursado cusub oo ay ku gaaraan dareen ka mid ahaansho.
The thing with belonging is this is such a fundamental human need, you know, and young people need that just as much as anyone else.
Dareenka ka mid ahaanshuhu waa baahi bani aadan oo aasaasi ah. Dadka da'da yareena waxay ugu baahan yihiin sida dadka kale ugu baahan yihiin oo kale, sidoo kale inay helaan meelo ay tagaan oo kula kulmaan jiilkooda, isla markaana ay ka helaan dad ay ku hirtaan ama ku daydaan sida dadka la shaqeeya dhallinta. Waa waxyaalaha ka caawiya inay hadhow noqdaan dad waaweyn oo ku guuleysta nolosha, ayay tiri. Dhibka kelinnimada ama dareenka kelinnimadu kuma koobna oo qura Australia, Ingiriiska iyo Japan baa uga horreeyay Australia, waxaabay u samaysteen wasaarado heer federaal ah. Warbixintii kelinnimada oo ay SBS u soo diyaarisay Angelica Wait intaasay ku egtahay. Fadlan qofkii u baahan taageero waxa uu wici karaa Beyond Blue oo nambarkeedu yahay hal sadex eber eber laba laba afar lix sadex lix ama lifeline oo nambarkoodu yahay hal sadex hal 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 afar.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.